Picha limeza nimepigika sina mkwanja na vuta picha na waza na kunja ndita na kaza. Picha limeza nimepigika sina mkwanja na vuta picha na waza na kunja ndita na kaza. Picha limeza nimepigika sina mkwanja na vuta picha na waza na kunja ndita na kaza. Picha limeza nimepigika sina mkwanja na vuta picha na waza na kunja ndita na kaza. So you can picture me rolling, can picture me bowling. Kilichomo ndani yangu sio mimi. Simanzi, you can picture me stunning. Brazen smoking majani. Kinachoponya imani sio dini. I'm killing everything kinachoweza kupumua. Haijalishi kama hauni juu ya mwana njua. Mchanga bichi wezu kanitisha kitumbua. Naomba sana noma lakini bado na kisanua. Lakini bado naomba dua. Bado Joshua. Bado bazi ya mboga mpaka ileo sina nishua. Bado nina mizigo sijaitua. Bado strong ropo kaji. Bado mkachi bado na uchubua. Nasio kama sidex jona wakumu expose. Kesi zikileto zinafutwa case closed. Sikali kwa ghetto za kufunjwa of course. Rada safi na vizia watoto wa Nairobi. It's freezing on my chest mi so mtuwa mikacha kacha. Fuck this rap battles mi na chene atacha kacha. Clean utazenea membo wa kacha. Tamba ni kwa sipo. Tamba la watambia faster faster. Macho kwenye pepa lafu mishe sio za poda. Yanki nguvu kazi 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 nguvu ya soda. Tofautisha utamu na kusikia uroda. Mitatu na utakia migumu ukipigwa makofi tunarogwa. Kila line violence nesikia hovya suka pime. Chinkumbushe nyuma mishkia mbio na time machine. Choko zao hii namba nyingine. Kila neno lina kata sime. Muliza fanda ngogo tarime. One for the money, two for the shows. Three for a head, 24 for the girls. Five back a six for my dogs. Eight for the hoes and ball. Yeah, ikwacha kupokea my calls. Sema kweli mina idol wako, who's better? Tangu ntoke na mziki wake, how sick tena. Mpaka visasa ndo bus tena. Jini pasito kinoma, tunashia madem na storytellers. Stake ni pengu, ratako ni bisha. Mude ni okwangu, ataku ni bisha. Stake utumika kama bazooka. Pene na pepa na ntoshiku imbisha. Wakija wato wanaka wanaka. Second oi badada badada. Hadisio mpato na soga kibish. Back and forth wana ha ha. Back and forth wana ha ha. Sorry mkapu mini mga ga. Way back up been doing this shit. Kama sio shivo mini master. Me and my niggas we eco hangy. We beautiful people. Sio tuku wana kula bata. Kama sio hivo na kata. Hey Siri, pray for me stupid. Pray for them stupid. Gazana salty, that's right. Hey Siri, pray for me fimbo. No chape fimbo. Yende kwa wenye shingu ya baiba. And then I'm back. Yeah, high level slayer. Moving like lawyer, but guess what? Player. Usifollow peji yangu kama unaona na kusea. Follow shila wadu kama unautafuta mbea. I've been sad like I've lost love. Mad kama pigo slap. 10 bags in my pocket. Closing it, dale salam. Lama zote zangu mimi. Wambia kutesa kuzam. Check it to number I'm selling. Saving my shangu matam. Lama lama rap pajama. Yes, R.I.P. my mama. One else every top dog. Mungu amenibariki sana. Wabona nyumbia mabaya. Na battles choki kupambana. Saving na lipo adi kula na killer na chokifanya. There's nothing I desire than respect. Ndio maana nilijifunza kukubali my mistakes. Nashukuru kwa kunifanya nimekuwa bora wa mda wote. Buzi na kuja hii section kama dedication. Kitatu na bumbana bila bifu. Na pesa tunazipata cause nachana kila siku. Kitaka kupoteza nzisha tifu. Wanangu jebo pole kwenye ugomvi. Wanakuaga kari kama mbwa mwitu. Squeeze stoki sana sionekani kwenye matanuzi. Ni mwendo toku poa ghetto kwenye majakuzi. Tabia zinendana na michuzi. Muliza sugo wizi na wasungwa vipi hawa toto juzi. Hainaga vipi mo chuki chuki. Hatuita ndawea situ naita boxa boxa chupi chupi. Na kupa utamu kama nyuki. Bada hii landa na dachoveli sina muda nduki nduki. Global wajui kwa ninja natoka mtani. Mindo nafanya nkitoka na kosa amani. Bogi kubwa na kujia na kali. Boga zinataka nizila tazikijua natoka na nani. Bozen kila kitu kwa ishima. Nipo kwenye bima. Nasikiliza Marco Polo J-Rax. Makelele yangu ndio mekusima. Kazi tena huna. Pisi yangu haikusu kwa ushima. Mauzo kwenye noti. Yeah, yeah, na pochi. Toto kama abi unamlete aje utoxic. Kazi nishefunga hawa ingia watoki. Nyeni vichekesho mkaikize na mpoki. Saba, naitaji huduma. Natema magonjo sugu so mnaitaji ya suma. Makiki misipendi na ndio mana na uchuna. Miziki kaje melody so abari ya tuna. So abari, mini, mini, mani, mo. Nipo juu na unitoy. Mimi ndo mamulize tatoto body Mario. Amulize kapo mwache peti imani daddy yo. Sifagili mtu kwanza sina tailo fagio. Really? Unanitia madem, unanitia magema. Tuifanyi for fame. Hii kitu wazi tunaifanya kwa kitu. Hatuifanyi kwa njia, hatuifanyi for fame. Hii kitu marashi na smell safi. Na mhata sema pasi got na fast grassi na penda maua. Nweke na mix singer, nweke na deep voice. Nweke tako biti la singeli na kamua. Na wafato pepo na jua misi yumbi. Hawavumi na wala wapwesha kwa kivumbi. Siali sepa kirudi kwa kumfungia ushungi. Kipusa shusha tipa yensha giza tungi. Navojitambuzi yeleweke kwamba bora wa mda wote. Bora kuliko siku zote, bora waniogope. Bora kuliko mnemsema bora wa siku zote. Maesabu nezeta mathematics. Na hiko rappers wote ningependa kwa kumbu usha miwa kwanza. Msini leo vibaya sizungumzina nialianza. Igema kufokia fokia kipaza. Respect all the legends ila vitu vingi minmefanya kwanza. Wakwanza kusign na major label Sony Music. Wakwanza kushabikiwa na students bila school fees. Wakwanza kujusisha na international brand Hennessy. Wakwanza kuwa rapper mwenye lara enemies. Wake up everybody, this is six. Najosha isikie la nyingine mbao ni mbovu, this is fixed. Tofoti ni kubwa, this is sick. Zineza ziko nyingi, but this one is the real session 6. We out here!